toxic, go and demo. Yeah, go and demo. Better some music, go and demo.
T-O-N.
Demo beat. And in your language, demo beat.
Sim,
Jaxi. Demo beat. And in your language, demo beat.
Sim, Jaxi.
Yo, demo beat. And in your language, demo beat.
Sim, Jaxi.
Yo, demo beat. And in your language, demo beat.
Sim, Jaxi.
One drop, Jikuba Jiwuli. Eno tuni ya kufuru mina maulire Abazole ya kika sera ambasavule Kuba kumu kumu zesu sola madini Abazole ya mbasule mudasti bini Nsesi mjokista njiro kasukini Oligino rapa soy for my money Muziki kwa Uganda guli mpulani Najikute hulira ndigiza bafani Bauka mbanga singa kwa baruni Nanyini rugate mpita mchamu Mwati noti wanchusa zuraimu Tio eni chikube tabula mpesa Nida wadu chiko zeni no kute
Demo beat,
eni njali anga demo beat.
Sim, Jaxi.
Demo beat, eni njali anga demo beat.
Sim, Jaxi.
Yo, demo beat, eni njali anga demo beat.
Sim, Jaxi.
Yo, demo beat, eni njali anga demo beat.
Sim, Jaxi.
Yo, pull up the tune, zini ra kubiti. Diga u demo ni mi desiliti. Sim, Jaxi, physical fit. Wala yima mama. Tuchisula muwa nolero One drop, luacho nywa kabanga Sanyuka, ulavu wachisera Kuluno, anti nanchakera Sukuma, engoma wajitera Sina, ruai munyongera A Mr. Joki, vya na vyogera A Mr. Joki, vya na vyogera
Temu bite,
edu nyele anga temu bite
Sim, Jaxi
Temu bite, edu nyele anga temu bite
Sim, Jaxi
Yo, temu bite Elinyalanga temu bite
Sim, Jaxi
Yo, temu bite Elinyalanga temu bite
Sim, Jaxi
Mkola vya fayon za slimu kwayo Awanjagala waga ambaze ndishayo Puri langulu kakira wanafrayo Wala babasiga debeta gandikayo Lewola vambimba fresheri hayo Ubebi na mkubia mwana walayo Mutunu ilanga zino zisaidifayo Najikubia mwana temota genomayo